Ela se fala melhor. Baba wethu sezulwini, siyabonga kakhulu inhlanhla ukuba nezwi lakho. Sibonga futhi ukukhumbula ukuvuka kwakho namhlanje. Ngiyacela Nkosi ungisize, isize ukuthi ngikhulume lokho okusenhlizweni yakho. Sicela ube wewe ozokhuluma yithi, ozokhuluma ngami, ungihole ukhulume lokho okusenhlizweni yakho. Sicela nathi usize, sivula amehlo sibone, sizwisise lokho sithela khona. Sicela ukuthi siguqulwe, sicela lokho ngenxa yegama lakho. Amen. Siyabonga. Ngizocela ukuthi sivule amabhayibheli encwadini yesibili kwabaseKorinte isahluko sesihlanu. Sizofunda futhi kuJohane isahluko 20. Ivangeli kokukaJohane isahluko 20. Soqala ke kodwa kwabaseKorinte isahluko sesihlanu verse 14. Ngokuba uthando lukaKristu luyasigqubezela, sikubona lokho ukuthi munye wafela bonke, ngakho ke bonke sebafa. Wafela bonke kuze abaphilayo bangabe basaziphilela bona, kodwa baphilela yena owabafelayo wabuye wabuka. Kanjalo thina asisayikwazi umuntu ngokwenyama, nokuba besimazi uKristu ngokwenyama, nokho manje asisamazi. Kanjalo uma umuntu ekuKristu isidalwa esisha, okwakuqala kudlulile kubeka sekuvele okusha. Kepha konke kuvela kuNkulunkulu owenza ukuba sibuyisane naye ngoKristu, wasinika inkonzo yokubuyisana. Ukuba uNkulunkulu ekuKristu wenza ukuba izwe libuyisane naye, engababaleli iziphambeko zabo, ebeka kithi izwi lokubuyisana. Ngakho singamanxusa kukaKristu, ngokungathi uNkulunkulu unxusa ngathi. Siyanincenga esikhundleni sikaKristu, buyisanani noNkulunkulu ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga lukaNkulunkulu. Cela ukugcizelela amavesi amathathu. Ngokuba uthando lukaKristu luyasigqubezela, sibona lokho ukuthi munye wafela bonke, ngakho ke bonke sebafa. Wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe basaziphilela bona, kodwa baphilela yena wabafelayo wabuye wabuka. Verse 17. Kanjalo umuntu ekuKristu isidalwa esisha, okwakuqala kudlulile kubeka sekuvelwa okusha. Verse 21. Ongasazanga isono wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kukaNkulunkulu. Sengicela ukuthi siya ncwadini kaJohane, Evangeli kokukaJohane isahluko 20. Kwathi ngosuku lokuqala lweviki, uMatha Magdalena wafika ethuneni ekuseni kusemnyama. NgokukaVangeli kokukaJohane isahluko 20 sukela kuverse 1. Kwathi ngosuku lokuqala lweviki, uMaria Magdalena wafika ethuneni ekuseni kusemnyama, wabona itshe lisusiwe ethuneni. Khona wayesegijima waya kuSimon Petro nakulowo mfundi omunye uJesu amthandayo, wathi kubo, bayisusile inkosi ethuneni, asazi lapho beyibeke khona. Ngakho wayesephuthuma uPetro nomunye umfundi beza ethuneni, bagijima bobabili kanye kanye. Kepha umfundi omunye wagijima kakhulu kunoPetro, wafike kuqala ethuneni, elunguza wabona izindwango zelineni zikhona, kepha akangenanga. Khona wafika noSimon Petro emlandele wangena ethuneni wabona izidwango zelineni zikhona nenduku ebelisekhanda lakhe libekiwe lingekho ezindwangweni zelineni kepha lisongwe lilothwa kwenye indawo khona wayesengena nomfundi omunye ofike kuqala ethuneni wabona wakholwa ukuba babenga ka uqondi umbhalo wokuthi ubefanele ukuvuka kwabafileyo baze bamuka abafundi baphindela kubo kepha uMaria weme ethuneni ngaphandle ekhala esakhala walunguza ethuneni wabona izingelozi ezimbili zembethe okumhlophe sihlezi enye ngasekhanda nenye ngasezinyaweni lapho isidumbu sikaJesu besilele khona zona ke zathi kuye mame ukhalelani na wathi kubo bayithathile inkosi yami futhi angazi ukuthi bayibhekephi eseshilo lokho waphenduka wabona uJesu emi kepha wayengazi ukuthi nguJesu. UJesu wathi kuye mame ukhalelani na ufuna bani na kepha yena ethi ngungumphathi wensimu wathi kuye nkosi uma umsusile ngitshela ukuthi umbekephi ngiye ngiyakumthatha mina. UJesu wathi kuye Maria waphenduka wathi kuye esiHeberu Rabuni ongunguthi mfundisi. UJesu wathi kuye ungangithinti ukuba ngingenyuki kubaba kepha yana kubazalwane bami ubatshele ukuthi ngenyukele kubaba noyihlo kuNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu. UMaria Magdalena weza wabikela abafundi ukuthi ngimbonile inkosi nokuthi ushilo lokho kimi. Kune kona lapho. Manje la sifunda indaba yokuvuka kwenkosi uJesu kodwa sifunda kwamehlo kaMaria ukuthi yena kuye kwenzeka kanjani. Simthole efike ethuneni wabona ukuthi itshe lisukisiwe wagijima wayobikela abafundi beza-ke oPetro noJohane bagijima uJohane wamshiya-ke uPetro egijime enenjubane kakhulu kunoPetro wafika kuqala walunguza uma uPetro esefikile uPetro wangena noJohane bangena uma sebebona izindwango babona ukuthi uJesu uvukile. Babona kanjani? Babona ukuba inkosi uJesu besongiwe ngendwango kodwa manje akasekho kuzo lezi ndwango uphumile kusele izindwango zodwa. Kwabasobala kubona ukuthi hayi akekho omthathile kuba babengeke bamthathe indwango sala. Yebo kusho ukuthi uvukile. Waphuma kulezi ndwango uyaphila kwasala izindwango zodwa. Kepha nansi indaba ke niyezwa indaba inkosi uJesu uvukile wayesevukile kodwa nansi indaba uMaria akaqondanga ukuthi inkosi uJesu uvukile kepha uMaria wema ethuneni ngaphandle ekhala esakhala walunguze ethuneni wabona izingelozi ezimbili zembethe kumhlophe sihlezi enye ngasekhanda nenye ngasezinyaweni lapho isidumbu sikaJesu besilele khona zona ke zathi kuye mame ukhalelani na wathi kubo bathathile inkosi yami futhi angazi ukuthi bayibekephi. Eseshilo lokho waphenduka wabona uJesu emi kepha wayengazi ukuthi kunguJesu. Kukhona umunye umama owaqopha iculo elikhuluma ngale ndaba. Ngizozama ukundlalela kodwa ngesiNgisi.
And he would heal, and he would reveal. And then he had an encounter with a woman named Mary of Magdala, who was plagued by demons, tormented by evil spirits. And Jesus set her free.
Inkosi Jesu ke wafika emhlabeni, waphulukisa ababegula, wahlangana noMaria futhi, ehlushwa ngamadimoni, wamkhulula.
And Mary followed him. She listened at his feet.
Maria ke wamlandela ubehlezi ngisho ezinyaweni zakhe.
Served him. And she loved him.
Wayemthanda.
How she loved him.
Wamthanda kakhulu.
But then she watched as they nailed him to the cross.
Kodwa wabona ke bembethele esiphambanweni.
They placed his body in the tomb. In that moment, her hope died.
Uthi wabona bemfaka ethuneni, uthi ngalomzuzo ithemba lakhe lafa laphela.
It died. She's crying in the garden.
Uyakhala egadini.
She's broken in despair.
Uphelelwa ithemba nje nya.
She's searching for her Savior.
Uyamcinga umsindisi wakhe.
But his body isn't there.
Kodwa umzimba wakhe akekho lapho.
Then he says.
Kodwa khona lapho wathi. Wathi Maria. Noma ngizwileke kudala isithombe sokuthi uMaria bekunjani, ephelelwe ithemba, kuye bekusekuphelile, bengaboni. Nansi iNkosi uJesu bebukile, umi phambi kwakhe kodwa ubengaboni ukuthi iNkosi uJesu. Kodwa ngesikhathi iNkosi uJesu esethi kuye ethi Maria, emuzwa esho igama lakhe, wabela kwasa kuye ukuthi uvukile. Ngezwa ke ukuthi kwabakhona intokozo engakanani. Sebona ukuthi uvukile. Manje bahlobo bami, nansi indaba eliqiniso. UJesu uvukile. Kodwa niyazi ukuthi iningi lethu siphila kungathi akavukanga. Asiqondi ukuthi lokho ukuvuka kwakhe kuthi kungakanani. Usinqobele bonke. Wanqoba ukufa. Wanqoba uSathane. Wanqoba abandimoni akhe. Saphiwa amandla yokuvuka kwakhe. Wasinikeza ukuphila okusha. Wasinikeza impilo wengunaphakade. Abilithi uma umuntu ekuKristu Jesu, uyisidalwa esisha. Kwakuqala kudlulile. Beka konke sekukusha. Bazalwane abanye bethu, sisaphila impilo endala. Sabambelela kulokho okudala. Ngoba asiqondi ukuthi uvukile. Nokuthi ukuvuka kwakhe kimi kuthini. Ukuvuka kwakhe kuyanginikeza ithemba. I have hope because he rose from the dead. Nginakho ukuphila ukuphila okucicimayo ngoba inkosi uJesu wanqoba ekufeni. Bazalwane, lokho akusho ukuthi izinkinga eke sibe nazo. Inkosi uJesu wakhuluma kabanzi kubafundi uma nethuba ningafunda sukela esahlukweni 14 kuJohane. Ebatshela ukuthi mabangavumeli izinhliziyo zabo ukuthi zikhathazeka, ngoba uya kubaba uya kubalungisela indawo esizofika ukuzobalanda. Ngamanye amazwi uyabatshela badinge ukusaba ngisho ukufa. Uyabathembisa ukuthi uzobanikeza umoya ongcwele, ukuthi ngeke babe bodwa, kodwa bazoba nomoya ongcwele uzobahola, uzobafundisa. Wabatshela ukuthi bangamagatsha emvinini elilona lona eliyinkosi uJesu. Ngokuhlala kuye baya kuthela izithelo eziningi. Ngokuhlala nje kuye, ngokuthembela kuye, ngokuhlala kuye, ngokuzwa iphimbo lakhe, ngokumethemba, ngokumlalela, bazothela izithelo eziningi. Wabathembisa futhi ukuthi uzothuma umoya ongcwele. Umoya ongcwele sefikile. Uye. Ozovezela izwe isono. Isono sokungakholwi kuye. Uye ozovezela izwe ukulunga, ngoba uya kubaba. Ngamanye amazwi ukulunga ukuthi kutholakala kuye yena yedwa. Futhi uye ozovezela izwe ukuwahlulela. Kanjani? Ngoba umbusi walelizwe uhlulelwe. Bazalwane, niyezwa le ndaba ukuthi imnandi kangakanani. Thina iningi lethu sinabasekhaya, sinemdeni abangakholwayo. Abanye baphelelwe ithemba. Baphila kungathi inkosi uJesu akavukanga. Kodwa nansi iqiniso, ukuvuka kwakhe kuyasitshela ukuthi unqobile imimoya emkhathini, unqobile le moya esebenza kwabakithi. Unqobile. Uzosithumela umoya ongcwele, uye ozosebenza ezinhlizweni zalabo bantu. Uye uzobakhipha emadlozini, uye uzobakhipha ezintweni ezingafanele. Ngoba ngomoya wakhe ongcwele uzobavezela ukuthi isono sabo sokungakholwi kuye. Uzobavezela ukuthi ayikho enye indlela yokuya kubaba. Ngaye inkosi uJesu yena yedwa. Yena ongukulunga kwethu. Bese ke ubatshela ukuthi ukwahlulela ukuthi umbusi walelizwe ihlulelwe. Bazalwane, indaba elimnandi le ndaba yenkosi yethu Jesu Kristu, yokuvuka kwakhe, wokunqoba kwakhe, futhi lize lisho kwabasefesi ukuthi that same power that raised the Lord Jesus from the dead has been given to us who believe in him. Siphiwe wiwo lawa mandla avuse inkosi uJesu kwabafileyo. Sinikezwe yiwo lawa mandla. Indaba elimnandi bazalwane. Sitshela kwalokho esinakho bese uma efika esahlukweni, ekugcineni kwesahluko 16, uthi lokho ngikhulume kini ukuba nibe nokuthula kimi. Ezweni niyakuba lusizi, kepha imani isibindi, mina ngilinqobile izwe. Uthi usitshele lokho ukuze sibe nesibindi. Ezweni sizoba lusizi. Ngamanye amazwi, ezweni sizoba nezinkinga. Sizoba nezinkinga ezinhlobonhlobo. Sizoba nezinselelo ezinhlobonhlobo. Kodwa singama isibindi. Inkosi uJesu unqobile izwe. Ngamanye amazwi, unqobile lezi nkinga esibhekene nazo. Bazalwane, le ndaba kimi kuyisimanga. Impela ngathintwa nasekuseni kwabele kwabakhona okwavela efonini yami, kwaba omunye umama ofundisayo ukukhuleka. Wasikhuthaza ukuthi Umas kuleke asikhuleke sazi ukuthi uJesu uvukile ngamanye amazwi ukuthi sazi ukuthi usenqobile. Singathi silwe sikhuleka kungathi sinqotshiwe sizama ukunqoba. Kodwa let's pray from the position of victory, not from the position of defeat. Bazalwane, kwangikhuthaza kakhulu lokho. Wathi abanye bayakhuleka bathi Nkulunkulu mcela ungenze ngibe umthwana wakho. Esikhundleni sokuthi baqonde ukuthi sebengabantwana bakaNkulunkulu. Bekumele ngabe bayakhuleka bathi Nkulunkulu ngiyakubonga ukuthi ngingumthwana wakho. Bazalwane, inkinga ke kithina abaningi ilapho. Ukuthi asiqondi ilokhu iNkosi uJesu asenzele khona. Asiqonde ukuthi sitholeni ngokuvuka kwakhe. KwabaseRoma 6 uPaul uyasho ukhuluma nabazalwane. Uyababuza ukuthi bekumele ukuthi siqhubeke esonweni ukuze kuvame umusa na wathi qana kanye. Wathi aniqonde yini ukuthi nine nabhaphathiswa kuKristu nabhaphathiselwe kukho ukufa kwakhe na? Bese uyaqhubeka ukuthi savuka futhi kanye naye ekuphileni okusha. Uthi ngakho-ke bekumele ukuthi sizisho singabafileyo maqondana nesono. Singabaphilayo maqondana noNkulunkulu. Ngamanye amazwi isono uyasho ukuthi isono alisazoba namandla phezu kwethu. Ngoba iNkosi uJesu uvukile. Bahlobo wami uvukile. Manje-ke umbuzo ukuthi sithina sinjani sifana noMaria wayefika ethuneni wabona iNkosi uJesu akasekho kodwa wangabambi imfihlakalo ukuthi uvukile. Waba nokukhala, waba nokucindezeleka, waba nokudabuka, wangabi nalo ithemba. Mhlawumbe nathi sinjalo. Kungaba sempilweni yakho yokomoya udangele ubona ukuthi ayilento akumlungeli. Kungaba sesimeni zempilo bhekene nezinkinga, ubona ukuthi zingaphezu kwamandla akho, dangele. Kungaba njengoba ngishilo emndenini, kunezinkinga yomndeni, kunaba khona emndenini obalangazelela ukuthi bamazi uJesu, kodwa kungathi mubuka ithemba likho. Ngicela mhlobo wami ukuthi namhlanje, nanku umkhuleko wami, namhlanje ngicela ulizwe iphimbo likaJesu njengoba wayesho Maria. Esho igama lakho, asho, ati Peteri, ati Mdu, abizi igama lakho, bese kusekithi ukuthi uvukile, uvukile. Akusafanele ukuthi ngikhale, akusafanele ukuthi ngibe nokudangala, akusafanele ukuthi ngibone ukuthi izinkinga zingaphezu kwami, kufanele ukuthi ngibone ukuthi impilo ingaphezu kwami, kodwa sinethemba bazalwane bami. Ngoba uJesu uvukile futhi sinikezwe lawa mandla yokuvuka kwakhe. Ingakho singaba nesibindi. Singaba nesibindi ekunxuseleni abantu. Singaba nesibindi ekunxuseleni indawo yakithi. Singaba nesibindi ekuceleni kuye uma sinesidingo. Ngoba uvukile. Izwe ulinqobile. Unqobile izinkinga zezwe. Bazalwane, ilokho kakhulu okusenhlizweni yami namhlanje. Wangathi uNkulunkulu angasiza sibone ukuthi uvukile and kusithinta kangakanani. Njengoba sifunda kwabaseKorinte, apho sifunda khona yesibili isahluko 5 verse 17, kanjalo uma umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile, beka konke sekukusha. Munye wabafela bonke, verse 14. Ngakho ke bonke sebafa, wafela bonke, ukuze abaphila bangabe basaphilela bona, kodwa abaphilela yena wabafelayo wabuye wavuka. Bese lithi verse 21, ongasazanga isono, wamenza isono ngenxa yethu, ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga lukaNkulunkulu. Nansi indaba elimnandi lokuvuka kwakhe. Yena wathatha izono zami, wathatha amahlazo ami, Tata uPeter lo ohlulekayo uPeter lo ongakwazi ukuphila impilo elifaneleyo wangithatha ukuze ngife kanye naye wathatha izono zami uPeter lo oyisihluleki wafa kanye noKristu wanginikeza impilo yakhe ukulunga kwakhe sengiyakwazi ukuphila ekuphileni okusha emandleni yokuvuka kwakhe ngakho uPaul ebambile lemfihlakalo washo encwadini kwabaseGalatiya 2:20 akuseyimi ophilayo kepha uKristu ophila kimi kodwa ukuphila ngikuphila kulokho enyameni ngikuphila ngokukholwa okungukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami uthi uPaul kwabaseGalatiya 2:20 akuseyimi engiphilayo kepha uKristu ophilayo kimi bazalwane kwangathi singayibamba le mfihlakalo uthi lokhu kuphila ngikuphilayo manje ngiyayiphila ngokukholwa ongukukholwa indodana kaNkulunkulu eyangithandayo yazinikela ngenxa yami uthi manje ngiphila impilo yokukholwa lokholwa kuKristu Jesu kuye lo owanikelwa owangithandayo yazinikela ngenxa yami ngamanye amazwi ukuthi ngiyazi lokho engiyikho ngaye uKristu Jesu ngiyazi ukuthi sengafa maqonda neso ngiyazi ukuthi sengiyisidalwa esisha sha okwakuqala kudlulile sengiyaphila impilo entsha sengiyisidalwa esisha futhi ke sengiphila emandleni yokuvuka kwakhe senginawo lawa amandla liwo lawo abawamvusa inkosi uJesu kwabafileyo sengungamandla wangathi bazalwane singayibona le mfihlakalo kanti ke wangathi singabona njengoMaria inkosi uJesu vukile futhi simuzwe busy kamalami ngamanye amazwi uyangitshela ukuthi unendaba ngami uyangithanda futhi wavukela mina bese kwangathi nje ubasizwile kuleli culo ngithi wayedangele kodwa ngesikhathi ezwa nje igama lakhe kwavele kwasuka oh haleluya kwasuka indumiso kwangathi bazolwane lokho kungabe impilo yethu impilo yokumdumisa sibe nalolu lwazi ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu ngithandiwe ngihlengiwe ngithengiwe ngithandiwe ngithethelelwe futhi ngiphiwe amandla yokuvuka kwakhe yiwo lawa amandla anqobayo izwe iBhayibheli ithi ke inkosi uJesu ukuthi uye onqobizwe kodwa ilize lisho kwelinye ivesi ukuthi lokho kunqoba izwe ukukholwa kwenu masikholwe enkosini uJesu bahlobo bami siyakwazi ukunqoba izwe bazalwane bekungafanele ukuthi sibe ngabantu abadangele abaphelelwe ithemba kodwa singaba ngabantu abanesibindi sibe nalolu lwazi ukuthi ngingumthwana kaNkulunkulu othandiwe futhi ngiphiwe amandla ngiphiwe amandla uyafisa ukungisebenzisa uma ngingahlala nje kuye njengegatsha ngamanye amazwi ngikholwa kuye ngithi inkosi uJesu washo Bablethi wema wamemeza ngosuku olukhulu lugcina lomkhosi wema wamemeza wathi uma kukhona omileyo akeze kimi wathi okholwa yimi njengokusho kwembalo esiswini sakhe kuya kungoboza imifula yamanzi aphilileyo hlobo wami uma uzwela njengoMaria udangele womile ngicela namhlanje oze kuJesu ukholwa kuye kholwa ukuthi uyakuthanda kholwa ukuthi wakufela kholwa ukuthi wakubuka ukuze nawe uphile ekuphileni okusha uma ukholwa kuye ukholwa le ndaba yokuvuka kwakhe kuzoshintsha impilo yakho kuzoyiguqula impilo yakho ngamandla akhe uzophila impilo entsha elihlukile impilo elizoba nesindo embusweni kaNkulunkulu yena uzokwazi ukuthi akusebenzise okholwa kuye yena uzokwazi ukuthi uwenze ukuthi unqobe ngathintwa i-devotion futhi elalikhona efonini kwi-Bible app ngevese liye lisetshenziswa ngenye indlela kwabase Philippi 4 niyazi ukuthi kwabase Philippi 4 kunala mavesi asho ukuthi ningakhathazeki ngalutho kepha kukho konke izicelo zenu azaziwe kuNkulunkulu ngokukhuleka nokunxusa kanye nokubonga bese liqhubeka lisho ukuthi azindlene asicabanga ngezinto ezinhle uma sikwenza kanjalo simethembile sicabanga ngokuhle uthi uNkulunkulu wokuthula uzoba nathi sizoba nokuthula ezinhlizweni bese yena uyaqhubeka ke
Sent a little wrong.
Verse 13. Umaqhubeka ke uverse 10 uthi kepha ke ngathokozela kakhulu enkosini ngokuba manje senize nabuselela ukunginakekela kwenu beninginakekela kambe kepha anibanga nathuba. Akusikho ukuthi ngisho maqondana nokuswela ngokuba mina ngifundile ukuba kaneliswa noma ngihlezi kanjani. Ngiyakwazi ukuba phansi. Ngiyakwazi nokubusa. Kukho konke nasezintweni zonke ngifundisiwe ukusutha nokulamba nokubusa nokuswela. Nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo. Manye abanye baye bathatha leli vese lisho ukuthi nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo bese bathi kusho ukuthi babele basho ukuthi kushuting mina ngingagijima ngiphuma phambili ngingawina uyabona ngiphumelela ngibe nemali uyabo kodwa akashongo lokhu Paul uthi ngifundisile ukuthi ngineliswa ikho konke noma ngigijima ngifika last nginentokozo enhlizweni noma nginokudla kuningi kodwa ngelinye ilanga ngingabe nakho ngizokudla uthi ngiyanqoba nakuleso simo ngoba ngino Jesu kimi bazalwane ngingafunda ukuneliswa ngoba nginaye ngingabekana nanoma yini ngingabekana nokuthi abantu bayangihleka bayangilahla ngingabekana futhi nokuthi abantu bayangithusa bayangiphakamisa uthi kukho konke ngiyanqoba nokunqoba ngaye ongisizayo ngaye ongi ongiqinisayo nginganqoba ngesinye isikhathi kuyingozi ukuba nemali eningi kunokuthi ube mphofu uJakobe wathi hayi ningafisi bazalwane ukuba nemali eningi ngoba abanye babekufisa bakuthola kubalethela usizi oluningi umlobi wezakha noma encwadini yezakha kukhona ivesi elisho ukuthi uNkulunkulu ngisize ukuthi ngingabi nakho okuningi kakhulu ngisize futhi ukuthi ngingabi nakho ukuswela ngize ngilingeke ukutshontsha kodwa ngisize ukuthi ngibe nalokho nje engikudingayo kodwa leli vesi-ke liyasifundisa uPawulu besho ukuthi ngaye iNkosi uJesu ongiqinisayo ngiyanqoba ezimeni zonke amanye amazwi noma ngiswela namhlanje angidangali mhlobo wami ngoba iNkosi uJesu unqobile uvukile ngoba evukile nginethemba lwengunaphakade lokho okwala kungokwesikhashana izinkinga zala silulwana uPawulu washo ukuthi kwabaseKorinte ethi thina esibonbuka okungabonwayo Korinthe, sorry, wesibili isahluko sesine. Uthi, verse 16, ngakho asidangali, Kodwa noma kubupho umuntu wethu wangaphandle owangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla. Yebo kumnandi kwansizwa kuba namandla kwazi ukugijima. Nakimi kumnandi isakwazi ukugijima kodwa kuzofika usuku mhlambe lapho sekuzophoqwa ukuthi ngihamba ngenduku angithi. Uzoba kungenzeka mhlambe kungafika usuku lapho ngingasakwazi ukusukuma khona. Uthi ke kodwa noma kubupha umuntu wethu wangaphandle wangaphakathi wenziwa musha imihla ngemihla. Ngokuba usizi lwethu olululana olungolomzuzwana luyasisebenzela isilinganiso esikhulu kakhulu senkazimulo emiyo phakathi thina esingabeki okubonwayo kodwa okungabonwayo ngokuba okubonwayo kungokwesikhashana kepha okungabonwayo kungokwaphakade. Bazalwane, kwangathi uNkulunkulu angasisiza ukuthi sibone ukuthi uvukile, sibone ukuthi ukuvuka kwakhe kukungenzela ukunqoba ezimeni zonke, kakhulu emphefumuleni. Ukuvuka kwakhe ngiyisidalo esisha, ngingumthwana wakhe, nginakunqoba nokunqoba empilweni yokomoya. Futhi ke ngathi ngingabona ukuthi okwasemhlabeni kungokwesikhashana. Kodwa nginikeziwe izibusiso zonke zasezulwini, iBhayibheli lisho kanjalo. Lokho kungabonwayo ke kungokwaphakade, okubonwayo kungo omzuzwana nje, kuyinto elidlulayo. Kusho ukuthi ke noma ngibhekana nezinkinga la angingokudangala ngoba ngaye ngingo ngaphezu konqobayo. We are more than conquerors through him who loves us. Kwabase Roma 8. Uthi ke ubani ongasahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? That's was verse 35. Kwaba se Roma 8 verse 35, sesiku verse 36. Kulotshi ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba kowasithandayo. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila, nazingelosi nababusi, nakho kukhona nakukuzayo, namandla nakuphakama nakujula, nanto enye daliweyo akuyi kuba namandla kusahlukanisa nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu iNkosi yethu. Akukho okungasihlukanisa nalolu thando. Hlobo wami, isifiso sami, umkhuleko wami, noma yini obekwenza ukuthi udangale, noma yini obekwenza ukuthi uphelelwe ithemba, ufana noMaria egadini, yakhala izinyembezi. Ungathi namhlanje ungalizwa lelo phimbo elishoyo ukuthi Maria, bizi igama lakho, ngolomzuzu kuse kuye ukuthi uJesu kukile. Umsindisi wami ukhona, uyaphila, uyangithanda, ubizile igama lami ngamanye amazwi, uyangithanda, uyanginakekela. He is here for me. Kwangathi uNkulunkulu angasiza usukwini lokuvuka kwakhe kube usuku sizoba nethemba ngalo. Futhi may from this day on singakukhohli ukuthi uvukile, and we can live in that resurrection life. Singavuka emandleni nasekuphileni okuvuka kwakhe, because yena wakuphelelisa isikhathi sezonikela ngempilo ngomphefumulo wakhe esebuyisela kuNkulunkulu. Wathi kufeziwe, it is finished, our salvation is complete, I am a new creature in Christ. And so is everyone who is here who have put their faith in the Lord Jesus Christ. You are a new creature in him. And isikhathi esholoko ese zonikela ukuphila kwakhe abamphuqanga akza impilo yakhe alithathwanga amasosha yaseRoma akuthathwanga ukuthi washayo kangakanani kuJohane wathi I give my life up akekho ithathayo kimi uthi mina ngizoyibeka phansi mina ngizobuya ngiyithathe so he surrendered wathi into your hands I commit my spirit ubenikela besefa enikela ngempilo yakhe ukuze asindisa and wabuye wayithatha and when he said it's finished and he was dying on the cross the bible says iketenis yahlukana kabili ethempeli at that moment we were reconciled of god sabuyisanwa noNkulunkulu and at that moment lokho bekuvimba ukuthi uNkulunkulu engakwazi ukusizwa sikhuleka ngoba izono zethu zazisihlukanisile naye bekungesiyo leya ketinis ebesivimbezela ukuthi singakwazi ukungena ebungcwelengcweleni bukaNkulunkulu bukodwa beku izono zethu but ngoba uKristu Jesu wafela izono zethu zasuswa singaba nesibindi singaye ngesibindi kumaHebheru 4 ekugcineni kwesahluko manje singaye ngesibindi esihlalweni somusa sifuma nomusa ngesikhathi esidinga ngayo hlobo wami ungaye ngesibindi esihlalweni somusa ngoba ngokufa kwakhe he tore the curtain and ngokuvuka kwakhe wasinikeza amandla yokuvuka kwakhe namandla yokuvuka kwakhe sithina singaphila impilo entsha uKristu angayiphila leya mpilo kithi. Kwangathi uNkulunkulu angasisiza, kwangathi angasambulela, sivezele, kuse kithi, sibe nendumiso. Sivela manje sibe nentokozo sisazi lokho asenzele khona nokuthi uvukile into ukuvuka kwakhe kuthinta mina. Cela sivala amehlo. Baba wethu sezulwini sibonga kakhulu izwi lakho. Sibonga. Sibonga kakhulu ngothando lwakho. Sibonga ivangeli lomusa. Sibonga Nkosi Jesu kufika kwakho. Umthetho kaMose alikwazanga ukusiza umuntu. Ngoba belithi phelela ukuze kwamukeleka. Kanti akekho ophelele. Umthetho ubeletha nje ukulahlwa. Beletha nje isiqalekiso ngoba bekulotshiwe ukuthi uqalekisiwe umuntu ongayigcini wonke amazwi alotshiwe emthethweni. Uma besiphila phansi kwaso, Nkosi sasizolahlwa sonke. Kodwa siyabonga Nkosi ukuthi wena wafika wagcwalisa umthetho. Wagcwalisa ukulunga. Awuzange one. Ekugcineni kwempilo yakho wawusuthatha ke izono zethu. Wathwala icala lethu. Walahlwa. Baba wakho wasezulwini wakulahla. Ngoba ubusuyimi. Ubusu ilona lokhona. Walahlwa njengoba bekufanele ngabe salahlwa sonke. Ukuze samukelwe thina. Nkosi siyabonga ngothando olungaka. Wasenzele khona. Ngesihle. Siyabonga ukuthi sisindiswa ngomusa ngokholo hayi ngemsebenzi. Kodwa kuyisipho sikaNkulunkulu. Sisize ukuthi sibone ukuthi lesipho singakanani. Sisize ukuyikwamukela ngezandla ezimbili. Bese siqonde ukuthi ushilo ukuthi lo okwamukelayo. Wamupha amandla ukuthi abe umthwana kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi uma sesakwamukela, sesiyisidalwa esisha. Okwakuqala kudlulile, beka sekubusha konke. Sesingaphila ekuphile nokusha. Ngoba akusemina lo Peter lo omhluleke ophilayo, kodwa uKristu Jesu ophilayo kimi. Ngaphezu kwalokho ngiphile emandleni yokuvuka kwakho. Nkosi siyacela sivezele. Nkosi uma kwasa kithi lento kuzokuquka konke. izimpilo zethu zizoba okusha. Kosi kuzo ngeke kuphine futhi ngathi. Kuzothinta imindeni yethu, kuzothinta umphakathi wakithi, kuzothinta izwe lakithi. Iliguqule. Cela Nkosi usebenze ngaphezu kwalokho esingacela nesingacabanga. Siyabonga futhi ukuthi uzosebenza. Ngaphezu kwalokho esingacela noma esingacabanga, ngoba uvumile. Unqobile imibuso emkhathini, imibuso la endaweni yangithi. Nkosi, angithi abezwe namhlanje. Ngoba ushilo futhi ukuthi azimemezele ivangeli kuzwa ngisho imibuso emkhathini ukuthi zihluliwe. Azinalungelo phezu kwabantu. Abantu bahlengiwe, bathengiwe ngenani ngegazi enonileyo lenkosi uJesu. Ngegama lakhe simemeza ukukhululwa kwabathunjiweyo. Siyamemeza ukuvulwa kwamehlo yezimpumputhe. Nkosi, bakhona abaphumputhisekile. Abanye baphumputhisekile amadlozi. Abanye baphumputhisekile ushembe. Nkosi, abanye baphumputhisekile babiza igama lakho kodwa basaphila esivumelwaneni esindala. Bacabanga ukuthi bazongena ngemisebenzi ezulwini. Ngicela namhlanje bavula amehlo ukuthi babona lesimanga sevangeli. Babona lokho obenzele khona. Ngicela ukukhulule abathunjiweyo. Nkosi, abanye bathunjiwe izidakamizwa. Abanye bathunjiwe izinkanuko zobusha. Abanye bathunjiwe Nkosi amanyala. Bathunjiwe izidakamizo. Kodwa namhlanje Nkosi ngokuvuka kwakho siyamemezela ukukhululwa kwabo. Cela Nkosi osukwini wanamhlanje ukuthi bakhululwe ngalokho osenzele khona. Ngamandla yokuvuka kwakho siyamemezela ukukhululwa kwabo ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu nangegazi lakhe. Siyabonga Nkosi. Aloko impela ufanele ukudunyiswa futhi siyabonga ukuthi ngunaphakade uyadunyiswa sukela kwaphakade kuze kube phakade. Ufanele kuyaculwa ezulwini, kufanele iwundlu elahlatshwa udumo namandla nobukhosi nenkazimulo, ngoba uye uwathenga ezizweni zonke, wathenga abantu abazoba ngabakhe. Sifisa Nkosi ukukudumisa. Yebo ngezindebe zethu, kodwa kakhulu nangezimpilo zethu. Ngoba ufanele ukudunyiswa. Nkosi, asifisi ukukulethela ihlazo egameni lakho. Kodwa sifisa ukuthi ngezimpilo zethu udunyiswa. Futhi siyabonga ukuthi sikwazi ukukwethemba ukuthi uzokwenza, ngoba uvukile. Sesi izidalwa ezintsha. Asaphili kukho okudala, kodwa sesiphila kukho okusha. Siyakubonga Nkosi, siyakudumisa. Amen. Cela sukume bese sithule iculo lendumiso.